Ni izihe ngaruka ikoranabuhanga rigira ku bashakanye? Iyo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshejwe neza, bishobora gutuma abashakanye barushaho kubana neza. Urugero, bishobora kubafasha kuganira umunsi wose n'igihe batari kumwe. Icyakora bamwe bashobora kubikoresha nabi, bigatuma batabona igihe cyo kuba bari kumwe, bigatuma bakomereza akazi mu rugo kandi bitari ngombwa, ndetse bikanatuma batizerana cyangwa bagahemukirana. Icyo wagombye kumenya: kuba muri kumwe. Umugabo witwa Michael yaravuze ati, hari igihe mba ndi kumwe n'umugore wanjye ariko ukagira ngo nta wuhari. Aba ahugiye kuri telefone, namubaza impamvu akambwira ko aribwo abonye umwanya wo kuyirebamo. Umugabo witwa Jonathan yavuze ko iyo bimeze bityo, abashakanye baba basa n'abari kumwe ariko mu by'ukuri batari kumwe. Tekereza, ni kangahe witaba telefone cyangwa ukareba ubutumwa wohererejwe kandi wagombye kuba uganira n'uwo mwashakanye? Akazi. Hari abantu bafite akazi kabasaba kwitaba telefone cyangwa kwakira ubutumwa igihe cyose. Hari nabo bitameze bityo, ariko hakaba hari igihe bagakomereza mu rugo. Umugabo witwa Ari yaravuze ati, iyo ku kazi bampamagaye cyangwa bakanyoherereza ubutumwa, kubyirengagiza ntibyoroha. Ubwo rero nagennye igihe cyo kuba ndi kumwe n'umugore wanjye. Umugore witwa Joy yaravuze ati, mporana akazi kubera ko nkorera mu rugo. Ubwo rero ngira icyo nkora kugira ngo atantwara igihe cyanjye cyose. Tekereza, ese iyo mwashakanye kuvugisha, umutega amatwi witonze? Ubudahemuka. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko ahanini abashakanye barwana kubera ko hari uwaketse undi amababa bitewe n'ibyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga. 10% by'ababajijwe bavuze ko hari ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga bakabihisha abo bashakanye. Hari abavuga ko imbuga nkoranyambaga zishobora guteranya abashakanye bikaba byanatuma umwe aca undi inyuma. Ntibitangaje rero kuba bungana abandi mu manza zera n'ubutane bavuga ko imbuga nkoranyambaga zisenya ingo nyinshi muri iki gihe. Tekereza, ese ujya uhisha uwo mwashakanye ibiganiro ujyana nawe mudahusha igitsina? Icyo wakora: jya ugena ibigomba kuza mu mwanya wa mbere. Umuntu wirengagiza kurya ntagira ubuzima bwiza. Mu buryo nk'ubwo, umuntu wirengagiza uwo bashakanye ntamarane nawe igihe runaka, biragoye ko yagira urugo ruzima. Ihame rya Bibiliya: mumenye neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi. Abafilipi igice cya mbere, 10. Ganira n'uwo mwashakanye ku nama ziri hasi azabafasha gukoresha neza ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa mwandike izindi mwumva zabafasha. Gusangira nibura rimwe ku munsi. Kugena igihe cyo kudakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kugena igihe cyo kuganira nijoro cyangwa ikindi gihe mukishimana. Kuzimya ibikoresho by'ikoranabuhanga nijoro mukabishyira kure y'aho umuryango. Kugena iminota nka 15 buri munsi yo kuganira nta bikoresho by'ikoranabuhanga biri hafi. Kugena igihe cyo kudakoresha internet. Ibibazo abashakanye bashobora kuganiraho. Wowe n'uwo mwashakanye muzasuzume ibibazo bikurikira buri wese ari ukwe, hanyuma muganire ku bisubizo buri wese yatanze. Wakoresha ute ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo bigufashe gukomeza urugo rwawe? Ukurikije uko ubibona, ni mu rugero rungana iki ibikoresho by'ikoranabuhanga bibabuza kubona umwanya wo gusabana? Ni iki wifuza ko wowe cyangwa uwo mwashakanye yakosora? Ese guhagarika akazi ntugakomereze mu rugo bijya bikugora? Ese ibyo ushubije uwo mwashakanye yakwemeza ko ari ukuri? Wagaragaza ute kushyira mu gaciro mu birebana n'igihe ukwiriye kumarana n'uwo mwashakanye cyangwa uko akwiriye kukwitaho? Ihame rya Bibiliya: buri wese ntakomeze gushaka inyungu ze bwite, ahubwo ashaka iza mugenzi we. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 10:24. Jason n'umugore we Alexandra baravuze bati, nubwo nkorera mu rugo, ngerageza guhagarika akazi ku gihe cyagenwe. Nanone nyuma y'igihe runaka, funga ubutumwa bumenyesha ko banyoherereje imeri, telefoni nkayikoresha mu bintu bya ngombwa gusa, urugero nko kureba aho isaha zigeze. Ingingo irarangiye.